Salida feeding you, Murala, Murava Mundavada. Only in every Muremo, Cocole, Vivian at Dopuling, it is a Yavan. Mogera Bantu Makule, Mima, Makula Fitina. Every day we call a Mio Cocole, not Damoka Yavan, no one. They came in San Yaso, Muram,
Saint Colabin, you mean
Colabin, you mean, and I would call it Vivian Yakuga, Saint
Colabin Yagara.
But you moon to a bucket, you must send your soul, Tim,
Saint Colabin, you mean.
Sobera mwana wange buli kyokola kibaluma ne badda mu ngambo mu kifo ky'okukola ebibayamba kyemuva mubika n'abalamu kubulwa bya kukola abaagala nabo mubogerera mwe mulaba n'abateesaana bw'oba n'omutono nti tekali mubulirako ne mubulangiti ate omunene nti ekyo kiri mumenya waliwo bempulira boogera nga bawoza akyali akuze ntere ebintu biikola tebijja mu myaka gye yani abagamba nti okkula kwefeebya ye musango kiyinze bwe nkola ebyange naawe ekola ebibi ebikusanyusaani akuganye mbwera mukadde nnyo nze nkulira jjajjaawo kamulaligootolidde lwaki akubaalaala mu kifo ky'okumbuuza bwe nkikola mudda mu fitina kati yenzeera sitakyali atanjagala yeetuge nze mundeke n'ensanyusa obulamu
nze nkola binnyumira
nkola binnyumira naawe gula ebibyani akuganye
nze nkola binjagala
buli muntu abaako ekimusanyusa omutima
nze nkola binnyumira
babadde banumba mwejja kukkiriza ge mubadde mungeya mubadde mulaba busamambiro bwe mba nze nyambala nga bavubuka oba osalirwawa sikuganye gwe kweyisa nga bakadde kyekyo ekikusanyusa tuli ku tikitooko ate otunyumiza byogote ate gwe mubakaddiye amazima osaanira ngule oyagala nkole byoyagala kyokola nga nze omuntu n'omera omulevu negudumu kukira ekibira mujja kwogera paka le mulinkoowa yenzeera sitakyali sikirumamu nze ndi mubandana nze mundeke n'ensanyusa obulamu
nze nkola binnyumira
nkola binnyumira naawe kola